Ezekiel 45 verse 1.
Kuyakuthi kwahlukanisweni kwezwe
ngenkatho
libe ngamafa ninikele kuJehova ngomnikelo okungcwele kwezwe ubude bube ngubude bezinhlanga ezizinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ububanzi bube izinkulungwane eziyishumi kube ngcwele emkhawulweni yonke nxa zonke. Verse 2. Kulokhu kuyakuba ngokwendlu engcwele okubude bakho bungezamakhulu ayisihlanu nokobubanzi bakho kungamakhulu ayisihlanu kunezinhlangothi ezine nxa zonke nezingalo ezingamashumi ayisihlanu zibe ngezamadlelo akho nxa zonke. Verse 3. Kuso isilinganiso yakulinganisa ubude obuyizinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu nobubanzi obuyizinkulungwane eziyishumi kube yindawo engcwele kakhulu. Verse 4. Kungokungcwele kwezwe kungokwabaphristi izikhonzi zendlu engcwele ezisondela ukumkhonza uJehova kube yindawo yezindlu zabo nendawo engcwele yendlu engcwele.
Verse 5. Izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ubude nezinkulungwane eziyishumi ububanzi ziyakuba ngezamalevi izikhonzi zendlu zibe yifa lawo lemizi ukuhlala kuyo. Verse 6. Niyakunika umuzi ifa lezinkulungwane eziyisihlanu ububanzi nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ubude eceleni komnikelo wokungcwele libe ngelendlu yonke yakwa-Israyeli. Verse 7. Okungokwesikhulu kuyakuba ngalapha nangalapha komnikelo wokungcwele nefa lomuzi phambi komnikelo wokungcwele naphambi kwefa lomuzi ngasohlangothini lwasentshonalanga kubheke entshonalanga nangasohlangothini lwasempumalanga kubheke empumalanga ngobude bulingane nesinye sezabelo zezizwe kusukela emkhawulweni wasentshonalanga kuze kube semkhawulweni wasempumalanga. Verse 8. Kuyakuba yifa laso ezweni lakwa-Israyeli izikhulu zami zingacindezeli abantu bami kepha zinike indlu yakwa-Israyeli njengezizwe zayo. Verse 9. Isho kanje inkosi uJehova ithi, makwanele kini nazikhulu zakwa-Israyeli, susana ubudlova nokuphanga, nenze kwahlulwa nokulunga niyeke ukugxosha abantu bami, isho inkosi uJehova. Verse 10. Niyakuba nezilinganiso ezilungileyo ne-efa elungileyo nebhanti elungileyo. Verse 11.
I-efa nebhanti kuyakuba isilinganiso sinye ukuze ibhanti lifumbathe okweshumi kwehomere ne-efa okweshumi kwehomere isilinganiso salo sibe ngokwehomere.
Verse 12. Ishekeli yakuba ngamagera angamashumi amabili, amashekeli angamashumi amabili, namashekeli angamashumi amabili nanhlanu, namashekeli ayishumi nanhlanu yakuba yimane kini. Verse 13. Lokhu ngumnikelo niyakunikela ngawo, ingxenye yesithupha ye-efa lehomere likakolweni, nengxenye yesithupha ye-efa lehomere lebhali. Verse 14. Namafutha anqunyiwe ibhati lamafutha ingxenye yeshumi yebhati lekhore engamabhanti ayishumi njengehomere ngoba amabhanti ayishumi ayihomere. Verse 15. Newundlu linye ezimvini engamakhulu amabili zasemadlweni anamanzi akwa-Israyeli libe umnikelo wempuphu nomnikelo wokushiswa nomnikelo wokuthula ukubenzela ukubuyisana isho inkosi uJehova. Verse 16. Bonke abantu bezwe bayakuba kulomnikelo wesikhulu sakwa-Israyeli. Verse 17.
Kuyakuba phezu kwesikhulu kunikela ngeminikelo yokushiswa, nangeminikelo yempuphu, nangeminikelo yokuphuzwa, emkhosini nasekuthwaseni kwenyanga, nangamasabatha emkhosini yonke emisiweyo yendlu yakwa-Israyeli, silungise umnikelo wesono, nomnikelo wempuphu, nomnikelo wokushiswa, neminikelo yokuthula, ukwenzela indlu yakwa-Israyeli ukubuyisana. Verse 18. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga uyakuthatha inkunzi iduna elingenasici uhlamlule indlu engcwele. Verse 19. Umpristi uyakuthatha kulo igazi lomnikelo wesono alibhece ezinsikeni zendlu nasemagumbini omane onqenqeba lwe-alithare nasezinsikeni zesango legceke elingaphakathi.
Verse 20. Uyakwenza njalo ngolwesikhombisa lwenyanga ngaye wonke umuntu odukayo nongenalwazi, nenzele indlu kubuyisana. Verse 21. Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi-nane lwenyanga niyakuba nephasika, umkhosi wezinsuku eziyisikhombisa, kudliwe isinkwa esingenamvubelo. Verse 22. Ngalolo suku isikhulu siyakuzilungisela sona nabantu bonke bezwe, inkunzi ibe ngumnikelo wesono. Verse 23.
Izinsuku eziyisikhombisa zomkhosi siyakulungisela uJehova umnikelo wokushiswa, izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa ingenasici imihla ngemihla ngalezo zinsuku ezisikhombisa, kanye nempongo imihla ngemihla ibe umnikelo wesono.
Verse 24. Siyakulungisela inkunzi umnikelo wempuphu, i-efa ne-efa ngenqama, neyini lamafutha nge-efa. Verse 25. Ngenyanga isikhombisa ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga, emkhosini siyakwenza okunjengalezo zinsuku ezisikhombisa, kunjengomnikelo wesono, nomnikelo wokushiswa, nomnikelo wempuphu namafutha.